Ngicela sivule kwiivangeli lika Matthew ku chapter 24. Namhlanje siqala iseries entsha emayelana nokubuya kuka Jesu. Sifuna ukubheka ama passage ezwini lika Nkulunkulu abalekile maqondana nezinto uNkulunkulu afuna zazi ngokubuya kwendodana yakhe. Ngicabanga ukuthi sizobe kule series mhlawumbe kuze kuyophela unyaka manje kuze kushaya uDisemba. Abafundisi bazothatha ama turns la besifundisa eindaweni ezahlukahlukene. Inhloso ukuthi siqonde ngezinto uNkulunkulu asambulele zona ngokubuya kuka Jesu, ekakhulukazi ukuthi ufuna senzeni, sicabangeni, sikholwe yini maqondana nalezo zinto. Namhlanje sizoqala ku chapter 24. Sizozama ukuyifunda yonke le chapter le. Sibuke le zinto uJesu asiyala ngazo la, then ngesonto elizayo siye ku chapter 25 khona la ku Matthew, bese siqhubeka namanye ama passage. Uma siyendlalela indaba ubona ukuthi kwenzakalani la, mawuqala nje ufunda ku verse 1 no verse 2. Kuthe uJesu esephumile eThempelini wahamba kwasondela abafundi bakhe bamkhombisa izakhiwo zeThempeli. Waphendula wathi kubo, "Anikuboni yini konke lokhu na? Ngiqinisile ngithi kini akuyukushiywa lapha itshe phezu kwelinye elingayokudilizelwa phansi." Kade esethempelini uJesu uma esephuma, abafundi bakhe ba-admirisha ibhilidi lethempeli lalakhiwe kahle, livuswe uHerodi, lakhiwe ngamatshe ayemakhulu enamadizayini lilihle. So ke bayalincoma nje ithempeli, buka Nkosi laze lalihle ithempeli. UJesu usesebenzisa lelo thuba ukubatshela ngento esazokwenzeka ngokwahlulelwa uNkulunkulu azokuletha phezu kweJerusalema. Uthi, "Njengoba nibona yonke lento eniyibonayo enhle kangaka, ngiqinisile ngithi kini alikho netshe elilodwa elizosala phezu kwelinye elingazukudilizelwa phansi. Leli ithempeli enilibonayo lisazodilizwa. Nangempela amaRoma afika ngonyaka AD 70, njengoba si AD 2024 manje, ngonyaka AD 70 balishisa ithempeli balidilizela phansi, okwakuyijudgment kaNkulunkulu phezu kwamaJuda ngenxa yokungayamukeli indodana yakhe njengesizwe." Khona la kuchapter 23 uJesu bekade sola abaholi benkolo yabaJuda, abaFarisi, abapriesti, ababhali ngenxa yokuzenzisa kwabo. Babecishe bafane nalo leli thempeli, bahle ngaphandle, babukeka sengathi bayamesaba uNkulunkulu uma babuka ngaphandle, kodwa ngaphakathi bangcolile, abukho uNkulunkulu bubona. Nethempeli laselinjalo ngalezi zikhathi, ngaphandle lihle kodwa akakhonzwa uNkulunkulu ngokweqiniso, kubonakala ngokuthi mayefika qathatha bamreject, bangamamukeli. Ngakho wabahlulela, walidiliza nje kwalona lelo thempeli esebenzisa amaRoma. Verse 3. Esahleli entabeni yemnqumo, kwakuyintaba nje eseduze neJerusalema, abafundi beza kuye ngasese bathi, "Sitshele ukuthi lokhu kuyakwenzeka nini, futhi siyakuba yini isibonakaliso sokufika kwakho nomhla wokuphela. Le nto ishoyo yokudilizwa kwethempeli izokwenzeka nini?" Bese bebuza omunye umbuzo futhi bathi, "Siyakuba yini isibonakaliso sokufika kwakho nomhla wokuphela." Okusho ukuthi engqondweni zabo bahlanganisa lesigameko uJesu akhuluma ngaso sokudilizwa kwethempeli nokubuya kwakhe uJesu. Wayebatshelile ukuthi khona maduzane uyahamba, la aya khona abazukwazi ukumlandela kwamanje, kodwa uyobuya azobalanda. Wayebatshelile ngendaba yombuso ukuthi uyobuya ukuthi azomisa umbuso kaNkulunkulu, kodwa wawusukhona umqondo ukubona ukuthi akusinto ezokwenzeka manje njengoba ekhona usazokahambe. So ke bayambuza, bayacabanga ukuthi kushuthi mayesebuya ezokwahlulela iJerusalema, ezoyiphindiselela
kulaba abangamamkeli kuyobe sekuyisona isikhathi leso sokumiswa kombuso wakhe sebuya ngamandla njengenkosi bafuna ukwazi ukuthi kuyobe kuyinini lapho yini izibonakaliso abayoyibona uma leso sikhathi sesisondele and baya banakhe emqondweni wabo ukuthi kuyobe kuyisikhathi sokuphela kwezinto leso isikhathi sokugoqwa kwesikhathi sokubusa kwabantu sokufika kosuku likaNkulunkulu umhla wokuphela ngakho sitshela ukuthi ziyokwenzeka nini lezo zinto futhi kuyoba yini isibonakaliso sokufika kwakho nomhla wokuphela so imibuze emibili inini la ziyokwenzeka khona lezi zinto kuyoba yini izibonakaliso eziyobatshela ukuthi sekuyisona leso sikhathi uJesu kunokuthi aphendule imibuzo yabo ngqo njengoba beyibuza ubachazela izinto okuyizona abadinga ukuzazi maqondana nokubuya kwakhe nalomhla wokuphela abambuza ngawo kunezinto ke ezi-10 la uJesu abayala ngazo indlela engiqhamukela ngawo le chapter ukugcile kakhulukazi eyintweni okumele sizenze okumele sicabange and uzobona ukuthi uJesu mayekhuluma uya lapha impela uzama ukubalungiselela for lesi sikhathi esizayo kunokuthi asatisfy nje i-curiosity yabo ngama-details okuthi kuzobe kwenzakalani. Into yokuqala ayishoyo ukuthi bamele ukuqapha ukuthi kungabi khona obadukisayo. Verse 4. UJesu waphendula wathi kubo qaphelani ningadukiswa muntu. Ngokuba kuyakufika abaningi ngegama lami bathi mina nginguKristu badukise abaningi. Mawucabanga ngeyikhathi zokuphela emkwezinto nokubuya kaJesu umele ukuba segiyeni lokuqaphela ukuthi kungabi khona umuntu okudukisayo. Ngoba esisikhathi sisondela sokubuya kaJesu bayo babaninga bayofika bathi imini uKristu and bayophumelela ekudukiseni abantu abaningi. And ever since uJesu akhuphukele ezulwini bebehleze befika abantu abanje. Noma abanye bangangayigagula bathi bawo Kristu kodwa bafika ngomqondo ukuthi since ehambile yena uNkulunkulu uthume mina ke manje oMohammed nje bafike emva kwakhe esengathi njengoba wayefikile njengomprofeti wokuqala uNkulunkulu uthume mina ke manje njengomprofeti olandelayo oShembe bafika ngalelo giya lelo uJesu wafika ezobekisekelo uNkulunkulu uthume mina ke manje njengomprofeti wesizwe sakaZulu noma bengathi bawo Kristu kodwa beza ngalowo mqondo wokuyipresenta kuthina njengamasuccessor njengabantu okuyibona abeza emva kwaKristu uthi ke uJesu asiqaphele singadukiswa ngoba bayofika banjalo baphumelele ekudukiseni abaningi khona okunye sazokusho maqondana nokudukiswa kodwa into yesibili ayigagulayo la esimele ukuyibheka uthi singethuki singatatazeli masicabanga ngeyindaba zokuphela kwezikhathi verse 6 niyakuzwa ngezimpi namahemhem ezimpi ningethuki nina ningethuki ngokuba kumele ukuba lokho kwenzeke kodwa ukuphela kuyobe kungakafiki isizwe siyakuvukela esinye nombuso uvukele omunye kuyakuba khona indlala nokuzamazama komhlaba indawo ngeyindawo kepha konke lokho kungukuqala nje kwemhelo niyozwa ngezimpi nangamahemhem ezimpi niyoyibona izimpi nizwa ukuthi ziyeza kodwa ningesabi ningethuki kuyobe kungakhombi ukuthi sesifikile isikhathi sokuphela nokubuya kukaJesu uthi lezo zinto yimele ukwenzeka ziyiphathi yeplani kaNkulunkulu uma kuyela ngasezikhathini zokugcina futhi zayivele zikhona they have always been a part yeplani kaNkulunkulu zimele ukwenzeka izinto enjalo kodwa ukuphela kuyobe kungakafiki masingathi masibona njalo izimpi bese siyethuka sitatazele sengathi sekufikile ukufika kukaJesu nokuphela kwezikhathi uma isizwe sivukele esinye nombuso uvukele omunye kube khona nendlala indlala ijwayele ukulandela izimpi kodwa futhi sometimes iyaba nje i-result yama natural disasters kube nezomiso so ke manibona lezo zinto ezinjalo nibona ukuzamazama komhlaba ama earthquake indawo ngeyindawo izinto ezithusayo abantu abaningi abajwayele ukuyirelate nokuphela kweyikhathi mani ibona ningatatazeli ningethuki. Lokho nje kuqala kwemhelo. Imhelo ama birth pangs. Uma umama ezoteta kuyaqala kube nokusikeka kube nobuhlungu abuzwayo obuzuya ngokuya kulokhu embanda bu escalator mase kufika isikhathi sokuthi umntwana azalwe ngempela sokufika kwakhe kuyobe sengathi kuzalwa umntwana kuzoba khona imhelo ezolokhiza nje kancane escalator ngakho maniqala niyibona ningadatazeli akafiki ukuzalwa komntwana kodwa khona kuyakhomba ukuthi sekusondele. Ngakho manibona izimpi, nibona ama-natural disasters, uthi uJesu kuverse 6, ningethuki. Akakufuni uNkulunkulu ukutatazela ebandleni lakhe. Okwaba khona ebandleni laseThessalonica, esiyobona ngakho ku-2 Thessalonians chapter 3, abantu sebeyangisho ukusebenza. Ngoba bethu uJesu sefikile noma uyabuya, masikho isikhathi lokho ngovula ibhizinisi noma ngivuka ngiye endaweni zokusebenza vele iphelile manje indaba yomhlaba kufika umbuso kaNkulunkulu. Akafuni lokho kutatazela okunjalo ebandleni lakhe. Ufuna sibe calm. Masicabanga ngeyindaba zokuphela kweyikhathi nokufika kwakhe. Into yesithathu ayifunayo kuthina, ufuna sibe ready ukubekezela kuze kube sekugcineni. Mawucabanga ngokubuya kaJesu ngeyikhathi zokugcina, ngene egiyeni lokubhalansa ube ready to persevere, ube ready ukubekezela. Ngoba iyikhathi ezayo iyikhathi ezinzima. Verse 9. Ngaleso sikhathi baya kunikhaphela osizini banibulale. Nizondwe yizizwe zonke ngenxa yegama lami. Abaningi bayakhubeka bakhaphelane futhi bazondane. Kuyakuvela abaprofethi mbumbulu abaningi badukise iindimbane zabantu. Liyakuphola uthando ngenxa yokwanda kobubi. Kepha okhuthazelayo kuze kube sekupheleni nguyena oyakusindiswa. Na umyalezo lapho kuverse 13. Okhuthazelayo kuze kube sekupheleni uyena oyokusindiswa. Ngakho yiba nabanjalo nini, yiba nabantu abazokhuthazela, abazobekezela kuze kube sekugcineni. Ma kwenze njani? Ma benikhaphela osizini kuverse 9. Kune persecution ezayo ever since ibandla laqala uJesu ekhuphukela ezulwini abapostoli beqala beshumayela ivangeli ibandla lahlukunyezwa kodwa just like kade khuluma ngendaba yemhelo ama birth pains kusho ukuthi lokuhlukumezeka kuzolokuya ngokuya ku escalator zikhona ikhathi uNkulunkulu asinika zona zokuthi kuvele kuthuleke nje njengomama mezoteta noma kade sikwa ke kubuye kuthule nje akakwazi ukuphefumula kodwa ubuye iqhamuke isiyandile mhlambe kubuye kuthuleke kodwa lokhu yanda kunjalo nangalezinto uJesu asitshela ngazo la manje sisesikhathini nje sokuthula kwenhlupheko sikwazi ukuhlangana kanje singajahwa umuntu singazingelwa umuntu kodwa asilindele ukuthi njengoba kuya ngokuya kusondela ukubuya kaJesu zizoba khona izikhathi zeinhlupheko nosizi bazonibulala babebulawa ngeyikhathi zabapostoli into esazoloku ihamba iqhamuka ukubulawa kwabazalwane nizozondwa izizwe zonke ngenxa yegama lami. UbuKristu abuza ukuhlezi busesitayileni njengoba busesitayileni manje ezweni lakithi wonke umuntu umKristu nongafuna ebuKristu bangempela kodwa bayathanda ukuyibandakanya nabo sikhona isikhathi esizayo sokuzondwa kwabazalwane and then abaningi bayokhubeka ngalezo yikhathi bahlubuke bakhaphelane banikele ngabanye uma sekunama persecution bazondela ababaphila ngempela indaba yokukholwa ngoba babone ngathi bona badonsa ukuhlukunyezwa kwabazalwane ngenxa yezenzo zabo neyintshumayelo zabo kuvuka abaprofethi mbumbulu badukisa abantu abaningi lapho wena bekezela noma kunjalo ima eqinisweni makuvela abaprofethi mbumbulu ima enkosini makuvela inhlupheko. Uma uthando lwabaningi luphola kuverse 12, wena lingaphulo lwakho uthando. Qhubeka umkhonzi uNkulunkulu, umthanda uNkulunkulu, ubathanda abantu, useve ibandla likaNkulunkulu, okhuthazelayo kuze kube sekupheleni, uyena oyosindiswa. Ngakho ibanjalo nina bafundi bami
nani bandla lasekukhanyeni. Ikhathi zokugcina ikhathi einzima, ngenani egiyeni lokuqinisela nokubekezela. Number 4, simele ukuqhubeka nokushumayela ivangeli. Verse 14, leli ivangeli lombuso liyakushunyayelwa ezweni lonke. Emkube ngubufakazi ezweni zonke andukuba kufike umhla wokuphela. Nansi into ezokwenzeka before uJesu abuye. Ivangeli lombuso, ivangeli lokuthi uJesu uyinkosi, ngaye izono ziyaxolelwa futhi uyabuya ukuzobeka umbuso wakhe phezu komhlaba wonke, liyoshunyayelwa kuzona zonke izizwe. Akuzu kuba khona ama people groups, ilime ithize nabantu abathize abangakalizwa izwi likaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu ufuna ukuqoqa abakhethiweyo bakhe ezweni zonke. Ile iplan kaNkulunkulu ezulwini akuzu kuba khona nje abajuda nabantu base-Europe, mhlambe nathi mazulu aselitholile izwi. Kuyoba khona zonke iy'nhlanga zabantu, and uNkulunkulu uzokwenza sure ukuthi ivangeli liqale lifike kuzona zonke izizwe, bonke abantu bezwe ubufakazi bevangeli lombuso, then kuyobe sekuyafika ukuphela. Ngakho thina esifuna uJesu abuye masinyane, simele ukuyinikela kulo msebenzi wokufafaza ivangeli, wokulihambisa ivangeli. Kunzima ukuqala ukuthi izizwe zonke sezilitholile yini ivangeli, ngoba angicabangi ukuthi kukhulunywa ngama countries ngalendlela esiwazi ngayo thina manje. Yayingekho iSouth Africa for example ngalesikhathi uJesu ekhuluma. Yayingabi khona iNamibia neLesotho, amabhoda lawo enziwe manje nje. So I think mayikhuluma ngezizwe ukhuluma ngeyilimi nezinhlanga, okungenzeka ukuthi ama tribes amancane kwakhona eSouth Africa, kumele zonke izingxenye zayo, bonke abantu endaweni abakuzona balizwe ivangeli, kanjalo namanye amazwe. Noma ngabe selifikile ezweni kodwa utholisala kafiki kuma tribes onke nezilimi zonke ezikhona kulelozwe, kumele ukwenzeka. Ngakho asinikele emsebenzini wokufafaza izwi likaNkulunkulu yonke indawo, ngoba akazukubuya uJesu kungakwenzeki. Ngicathi umyalezo ayifuna bawezwe lo ukuthi shumayelani-ke madoda, ngoba ngizobuya after izizwe zonke sezibuzwile ubufakazi bevangeli. Number 5, thandazani ukuthi nikwazi ukubekezela. Ihambisana naleyana engithe sizomele sibekezele kube sekugcineni, okukhuthazele kuze kube sekugcineni uyena oyosindiswa. Uthi ke simele ukuthandaza ukuthi sikwazi ukuyenza leyo nto, ngoba kusazoshuba kwangempela into ayivezayo-ke manje. Uthi kuverse 15, ngakho-ke uma nibona amanyala anyantisayo akhuluma ngawo uDaniel umprofethi emi endaweni engcwele, ofundayo makaqaphele ukuthi kusho ukuthini. AbaseJudiya ababalekele intabeni, ophezu kophahla lwendlu makangehli ukuyothatha okusendlini yakhe, osensimini makangabuyeli emumva ukuyothatha ingubo yakhe. Maye kwabakhulelweyo nabancelisayo ngalezo yintsuku, khulekani ukuba ukubaleka kwenu kungabi sebusika noma ngesabatha, ngokuba kuye kuba khona usizi olukhulu olungakaze lube khona kwasekuqaleni kwezwe kuze kube manje, futhi olungasoze lwaba khona. Ukuba lezo yintsuku beyingafinyezwanga bekungesindiswe muntu, kodwa ngenxa yabakhethiweyo ziyakufinyezwa. Kukhona iy'khathi ezizayo zosizi olwalingakaze lube khona ngesikhathi uJesu ekhuluma, futhi eziyothi uma seyifikile azikho ezinye eziyophinde ibe njengazo. Enye yezinto le yenza sibe neshow ukuthi uJesu ukhuluma ngento esakwi-future engakenzeki, ngoba akukho ukuhlupheka esesike sakubona okungafani nokuhlupheka okuke kwaba khona in the past. Abanye uma bekhuluma ngenhlupheko enzima, mhlawumbe bakhuluma ngo-World War II, ngesikhathi amaJalimani ebulala ama-millions amaJuda, for example, kuma-concentration camps, kufa iy'nqwaba zabantu, hhayi amaJuda kuphela kodwa inqwaba yabantu lapha e-Europe, bulawana nase-Asia, impi eyathatha amaningi amazwe omhlaba. Kodwa bese sike sayibona iy'nto ey'njalo in the past. Khona ukuhlupheka okuzayo, usho njalo uJesu,
kuverse 21 kukhona usizi olukhulu great tribulation great suffering olingakaze libe khona kwasekuqaleni kwezwe kuze kube manje alisoze futhi lwaba khona lolo sizi emva kwalokho it will be a time of suffering eyoba yileso sikhathi kuphela sibona into esingakaze siyibone bese futhi singaphinde siyibone into eyifana nalezo ngakho simele ukukhuleka uthi lapho kuverse 20 khulekani ukuba kubaleka kwenu kungabi sebusika ebusika babe kwakuba neyimvula kwa-Israyeli kwakubanzima ukuthi bangabaleka makuyisabatha abantu babengatraveli ngakho abazalwane uma bethi bayabaleka babeyobanjwa kalula uma bebaleka ngesabatha uthi abathandaze inhloso yokuthandaza kwabo ukuthi kube bakwazi ukubekezela kubalekeke makuthiwa kuyabalekwa ufuna sikhuleke ngoba kuyobe kuwusizi olungajwayelekile uverse 15 ukhuluma ngento ebuyibenzima ukuyi-understand kodwa bese yasisiza uJesu bethe uma nibona amanyala anyantisayo bese yasiza athi lawa akhulunywa uDaniel umprofethi emi endaweni engcwele uma uya kuDaniel-ke anginasikhathi sokuya khona manje kodwa uma uya kuchapter 9 verse 27 uyabona ukuthi yini leyo Jesu akhuluma ngayo uphinde akhulume ngayo kuchapter 11 verse 31 no chapter 12 verse 11 uDaniel uprofetha ngombusi othize oyofika ekhathini zokugcina oyozenza uNkulunkulu ayibize ngokuthi yena uNkulunkulu angene ethempelini likaNkulunkulu afune kukhonzwe yena ileyo ilawo manyala anyantisayo uJesu akhuluma ngayo uma ekhuluma uDaniel uyabona ukuthi ukhuluma ngalo muntu noPaul akhuluma ngaye ku 2 Thessalonians chapter 2 ambiza nge man of lawlessness umuntu ongenamthetho uJohn ku 1 John chapter 2 umbiza ngomphiki Kristu mawufunda uyabona ukuthi kukhulunywa ngomuntu oyedwa kwisambulo chapter 13 ubizwa ngebeast silwane esiqhamuka olwandle mawufunda uqhathanisa imibhalo uyabona ukuthi uye lo muntu kukhona isikhathi esizayo khona umuntu osazofika abuse phezu komhlaba wonke athi yena uNkulunkulu akukhonzwe yena kuphela ahlukumeze abulala abazalwane ingakhetha babaleke nje obese masimini angabuyele emumva obephezu kwendla angaqali ngaphansi ngaphakathi endlini wonke umuntu akabaleke agcwale izintaba ngoba kuyobe kunzima ngalezo zinsuku kuyobe kunokuhlupheka okungakaze kube khona abazalwane bebulawa ukuhlukunyezwa kwabo kuholwa yile ndoda eyobe iwumusi phezu komhlaba wonke ngalezi zikhathi ibiza ngoNkulunkulu ingafuni kukhonzwe uNkulunkulu wangempela. Ngakho mawucabanga ngokuphela kwezikhathi thandaza ukuthi uNkulunkulu akusize ukwazi ukubekezela ngoba kunezikhathi ezinzima ezizayo. Asazi ukuthi ifika nini. Sometimes iyavuka nje persecution, sometimes ibuye yehle. Thina siphila esikhathini somusa la eMzansi esikwazi ukukhonza uNkulunkulu singahlukunyezwe. Number 6. Ungavumi ukukholwa oKristu mbumbulu. Uyokwazi uma uKristu ngempela esefikile. Verse 23. Uma umuntu ethi kini embekani nangu uKristu le ihlangene nalendaba yokungakhohliswa esiqale ngayo. Uma umuntu ethi kini nangu uKristu noma ethi nangiya ningakholwa ngokuba kuyakuvela oKristu mbumbulu nabaprofeti bamanga bayakuveza ibonakalise inkulu nezimangaliso ukuze badukise uma kungenzeka ngisha bakhethiwe imbala niyabona ke nginitshele kungakwenzeki lokho ngakho ke uma bethi kini nango usehlane ningayi lapho noma bethi nangu useyindlini ningabakholwa njengonyazi liphuma empumalanga lubonakala ngisho entshonalanga kuyakuba njalo ke ukufika kwendodana yomuntu noma kuphi lapho kunesidumbu khona kulapho amanqe ebuthana khona ningadukiswa mabethi kunina abantu nangu uKristu noma nangiya ningabakholwa abantu abathi ba uKristu sebuyile noma khona osefikile othunywe kuthina ningabakholwa noma bethi usevelile kuthina wasambulela ukuthi cha ukubuya kwakhe kuzoba nje ningabakholwa bayo velo Kristu Mbumbulu na ba prophets ba manga njengoba siphila nabo nje ikhathini zamanje o Kristu Mbumbuli bayo kwenza ibonakalise inkulu neyimangaliso ukubuya ka Jesu asizukwazi ngama miracles asizukubona ngabantu abenza imangaliso ukuthi engathi uyena lo noma bangaxoxa inganekwane bathi kunemsebenzi yamandla abazenzayo njengoba ushembenza ningakholwa ilezo zinto noma bangazenzo kwangempela ke njoba mawufunda incwadi yesambulo uyabona ukuthi isikhathi somphiki Kristu kuyobe kuyisikhathi sokwenziwa kweimangaliso zangempela kodwa ningacingi imangaliso uma nicabanga ngezikhathi zokugcina akuzukuba njalo ukubuya kuka Jesu into esiyibhekile manje asibhekanga indoda esukumisa ishosha nendoda evusa abafile that's not what we are looking for so ke ningadukiswa imangaliso ngoba ziyofika zona ngenhloso yokudukisa ngisho abakhethiwe uma kungenzeka uthi ubatshelile kungakwenzeki khona bezoqwasha so ke mabethi hey nangu sehlane simtholile wozani uyatholakala entabeni yasenhlangakazi ningayi lapho mabethi nangu seyindlini uvelile kuthina ngevision sambona ningabakholwa ngoba njengonyazi liphuma empumalanga luye entshonalanga wakwawubona umbani mawushaya bantu bekhala ngawe eNew Germany bakhala ngawo nasemanzi imtoti kuthiwe maye leli zulu uthi kuyoba njalo nokufika kwendodana yomuntu akekho ngeke azi uma uJesu esefikile bonke abantu akekho oyobetshela omunye ethi hayibo uzwile usefikile uJesu wozobona wonke umuntu uyoyibonela kuvesweni ethi mayethi noma kuphi lapho kunesidumbu khona kwakuthi makufe isidumbu sesilwane nje kufi isilwane somewhere noma ungazi ukuthi khona isilwane esifile noma ungalizwa nephunga laso kodwa ubona ngamanqe nje ubone ngeenyoni izungeza ukuthi ho kunesidumbu sesilwane sikuleya ndawo nokufa ka Jesu kuyoba njalo wonke umuntu uyokwazi ukuthi uJesu usebuyile noma akakabuyi ngakho ningalindi umuntu ozontshela nomuntu owenza imangaliso noma owenzani you will know uma inkosi sibuyile kuyobe kuyinto epublic ngaleyo ndlela number 7 kadaka ukuthi ungabi kule group eyobikhala uma uJesu esebuyile verse 29 masinyane nje emva kosizi lwalezo yintsuku ilanga liyakufiphazwa inyanga ayiyukukhanya iinkanyezi ziyakuwe emkhathini namandla ezulu ayakuzanyazanyiswa khona kuyakubonakala isibonakaliso sendodana yomuntu ezulwini bese zikhala zonke izizwe zomhlaba zonke ziyakuyibona indodana yomuntu iza emafini ezulu inamandla nenkazimulo enkulu iyakuthuma ingelosi zayo ngokukhala kwecilongo okukhulu ziqoqa abakhethiweyo bayo emagumbini omane omhlaba kusukela emkhawulweni wezulu kuze kube komunye indlela akhuluma ngayo kuzwakala sengathi ke le inhlupheko eyingakaze ifike eyizayo kuyobe kuyiyona sign yokugcina lezo masinyane emva kwazo immediately emva kwalezo inhlupheko ilanga liyofiphala somehow uNkulunkulu uyocisha ilanga lingakhanyi mawukuthi kuyobe kusebusuku nenyanga ngeke izikhanye ngalobo busuku iinkanyezi ziyowa uyobona ngathi kuwa izinto esibhakabhakeni kuwa iinkanyezi kube emnyama esibhakabhakeni ubone sengathi kune earthquake kodwa yenzeke esibhakabhakeni ubone ngathi ziyazamazama kwazona iinkanyezi bese kubonakala indodana yomuntu ezulwini bese ikhaliswa soke uNkulunkulu kuyoba sengathi ukubone ma stage segmento okufanele wonke umuntu afocus ekuyona kuvele kucima ama light yonke indawo acime nase stage bese ubona i spotlight sishana lapha uNkulunkulu uyokwenza leyo nto makuyindodana akakekho umuntu ongeke azabone kuyocishwa ilanga cishwa inyanga cishwa inkanyezi bese yaqhamuka uJesu esibhakabhakeni bese bonke abangamamkelanga nabakade bemelene naye bekhala ukumaye maye nayi lento lamaKristu akade yisho kanti beqinisile ngempela maye kumina engingamfunanga maye kumina ebengisaqhubeka ezonweni zami zikhali izizwe zonke zomhlaba zonke zonke izizwe ziyakuyibona indodana yomuntu izemafini kebe ngasinto efihlekile akekho oyobiza omunye wonke umuntu uyombona eqhamuka eza ngamandla nenkazimulo kuyobe kunendlela eza ngayo siyazi ukuthi kuyobe kunamafu eqhamuka ngamafu eza ney'ngilosi inqwaba kodwa iyobe i-communicator amandla nange onganqobeki onqoba zonke izizwe eza manje nenkazimulo yobukhazikhazi ayobe eza ngayo uJesu bese thuma iy'ngilosi zakhe uyobe eqhamuka ney'ngilosi ayithume kukhala icilongo elikhulu popopo icilongo elikhulu liyozwakala zonke iy'ndawo eliyobe liqoqa abakhethiweyo bakhe yabona uverse 31 liqoqa abakhethiweyo from amagumbi amane zonke iy'ndawo zomhlaba siyoqoqana ngalolo langa sonke sihlanganele phezulu enkosini isibiza ngeyicilongo kusukela emkhawulweni wezulu ukuze kube komunye kuyoba njalo ukubuya kwakhe ngakho qaphela ungabi kuleyagenge kaverse 30 eyokhala mhla lolusuku lufika ngoba ibimelene naye uJesu ikhohlisa abafundisi enye iqhubeka ezonweni zayo uyoqhamuka ongakhohliseki owazi bonke abantu. Number 8. Uyafuna ke sizazi siwazi ama signs khona sizobona nxa sesifikile isikhathi ngakho nawe wazi ke lama signs asitshela ngawo ingakho esitshela ngawo ufuna sazi. Verse 32. Fundani emzekelisweni womkhiwane. Uma igatsha lawo selithamba kuhlume amacembe ama leaves nisuke senazi ukuthi seliyathwa sihlobo kanjalo nani lapho nibona kwenzeka konke lokhu yazini ukuthi inkosi iseduze ngasemnyango ngiqinisile ngithi kini lesizukulwane asikwedlula kungakwenzeki konke lokhu izulu nomhlaba kuyakudlula kodwa amazwi ami awasoze adlula kepha mayelana nalolo suku nalelo hora akekho owazi utho ngalo ngisho ingilosi ezulwini nendodana uqobo ngubaba kuphela. So ke usinikeza iparable manje uthi bukani isihlahla sama figs amkhiwana ama figs ihlahla begcwele lapha kwaIsrael asijwayele thina la kwaZulu. Uthi uma selithamba igatsha isihlahla lesi ebe amalentu zamahlamvu ebeqathaka ebusika. Then ke uma se kuzosondela ihlobo beqala thamba amagatsha bese kuphuma ama leaves and beyiqhakaza lezi zihlahla ngasekupheleni kwespring ngeyikhathi kaJesu babazi nje amasizini amabili kwakune nobusika nehlobo kuphela babengenayo indaba yespring neautumn so ke babethi ukuphela kobusika ngesikhathi thina sithi ukuphela kwespring kuzoqala ihlobo so ke imkhiwane ngaleso sikhathi ayathamba amagatsha bese kuvela ama leaves wonke umuntu owazi anything nje uyazi ukuthi hoyi ihlobo selisondela nayo imkhiwane isiqala siqhakaza uthi uJesu kanjalo nani manibona lezi zinto akade sitshela ngazo asazi ukuthi isiseduze inkosi isisemnyango uyafuna sazi uyafuna masibona ukuqhamuka komphiki Kristu uyafuna masibona le inhlupheko akhuluma ngazo sazi ukuthi ho ukusindiswa kwethu sekuseduze manje inkosi isemnyango uyafuna siwazi ama signs njengebandla lakhe ube sethi ngiqinisile kini lesizukulwane asiyukwedlula kungakwenzeki konke lokho siyaxabana ke la sama theologians mase sifika kuleli verse leli kuningi ukuphikisana okukhona and akusilive selula vele lenzima ngoba mawulifunde kokuqala kuverse 34 sengathi uthi uJesu lesizukulwane akusona yena so Petru no Johani no no Matthew leyo generation eyayiphila ngabo AD 30 ayizukudlula zingakenze kuzonke lezi zinto including ukubuya kwakhe sengathi uthi uzobuya during that generation uJesu uma ulifunde ukuqala ivesi kodwa mawusu wehlela kuverse 36 mesethi mayelana nalolo suku nehora akekho waziyo including ingilosi naye uJesu uqobo lwakhe uyabona verse 36 Akekho waziyo ngisho ingilosi ezulwini nendodana uqobo lwayo ubaba kuphela owaziyo. Then you realize ukuthi uJesu akakhulumi ngokubuya kwakhe, akakwazi ukugaranta ukuthi kuzokwenzeka kulesi sizukulwane, akazi naye ukuthi uzobuya nini during lesikhathi sasemhlabeni. Wayengenalo ulwazi. Somehow wayedecidile ebuNkulunkulwini bakhe ukuthi akazukubusebenzisa lento yokwazi zonke izinto njengoNkulunkulu, kodwa uzoyithoba azi nje lokhu baba afuna kwazi ngesikhathi sasemhlabeni. Wayebuya kwenze lokho. For example, ulambile kodwa kawashintsha amatshe abe izinkwa, noma enawo amandla okukwenza lokho. So-ke wayebuye abugodle uNkulunkulu bakhe angabusebenzisi. So-ke nangalesi sikhathi uJesu akazi ukuthi uzobuyeni. Ngakho mayethi asizukudlulela esizukulwane kungakenzeki konke lokho, akakhulumi, we can be sure, wayengasho ukuthi uzobuya nini ngoba wayengazi naye. Mina I think into ayayisho ukuthi lama signs akhuluma ngawo azoqala enzeke kusona lesizukulwane ayikhuluma naso. And nangempela ukuhlunyezwa kwabazane kwaqala kwenzeka. Izimpi, amahemhem ezimpi, ama-earthquakes elokhu aqala abakhona, ayevele khona, ayeqhubeka escalator ngalesi sikhathi. For example, ngesikhathi sikaNiro, iy'khathi zophawule babehlukunyezwa abazwane ngendlela eyayingajwayelekile. I'm sure abaningi babecabanga ukuthi iyabuya inkosi. UJohane azebhala incwadi yesambulo. Ngakho I think mina uchaza ukuthi lezi zinto ayishoyo zizoqala zenzeke kusona lesi sizukulwane uJesu akhuluma naso. Abanye bathi no, ukhuluma ngesizukulwane siyobe sikhona uma sekufike isikhathi sokubuya kwakhe ngaleyo generation. Kungenzeka nalokho. Mina I think it's just saying lezi zinto engikhuluma ngazo nina abapostoli nizoqala niyibone in your generation. Kodwa kubalekile esimele ukunotisa uthi kuverse 35, izulu nomhlaba kuyakudlula kodwa amazwi ami awasoze adlula. Lezi zinto zizokwenzeka. UJesu uzobuya. Noma abantu bangathi ayikaze yenzeke into enjalo, uPetru uyakhuluma ngalokho ukuthi bayakhohlwa ukuthi uNkulunkulu wakwabhubhisa umhlaba ngamanzi. Usazobuya uJesu, amazwi akhe ngeke angafezeki. Number 9, hlala uready. Ngoba ngesikhathi uJesu ebuya ngalezo ikhadi zokugcina, impilo iyobe iqhubeka njengokujwayelekile nje phakathi kwabantu. Ngakho thina simele ukuhlala siyiredi. Verse 37, ngokuba njengasemhleni kaNowa kuyakuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Njengaseyinsukwini lezo ezandulela uzamcolo, babedla bephuza beganwa bendisa kwaze kwafika usuku uNowa angena ngale mkhunjini, abazanga kwaze kwafika uzamcolo wabakhukhula bonke. Kuyakuba njalo nokufika kwendodana yomuntu. Kuyakuba khona ababili ensimini, omunye athathwe omunye ashiywe. Ngakho ke lindani. Ngathola ngeqekhono verse 41, ababili baya kube begaya etsheni lokusila, begaya ukolweni, omunye athathwe omunye ashiywe. Ngakho ke lindani, ngokuba anazi ukuthi inkosi yenu iya kufika ngaluphi usuku. Kepha yazini lokhu ukuthi ukuba umninindlu ubazi ukuthi isela liyagasela nini ebusuku, ubeyakulinda angavumi ukuba indlu yakhe igqekezwe. Ngakho ke lindani, ngakho ke nani hlalani nimi ngomumo, ngokuba indodana yomuntu iyakufika ningazelele. Kuyofana nasensukwini kaNowa, abantu kuyobe kwenzeka njengoba kwenzeka nje. Abanye babe beplana imishado, abanye beshada, abanye basanda kushada, abanye bathola abantwana, abanye baqala imisebenzi, baqala amabhizinisi. Kuyobe kuqhubeka ngendlela okujwayele ngayo, bese vele yavela umphiki Kristu, kuqala leza inhlupheko. Ngakho nina hlalani niredi, ngoba into le engaqala noma inini. Lesasikhathi esifishane esandula ukubuya kaJesu singaqala nanamhlanje. Ngakho hlalani niredi, ngoba impilo iyobe iqhubeka nje njengokujwayele. Abantu abangakholwa bayobe bengazi vele njengoba bengazi namanje, kodwa kuyovele kuqhamuke njengasey'khathini kaNowa. Babedla bephuza beganwa bendiswa, kuchaza into ejwayelekile. Kwaze kwafika usuku uNowa angena le mkhunjini. UNowa waze uNkulunkulu wamtshela ngena-ke manje Nowa, eseqedile umkhumbi. wavula wangena wavala isicapha nezilwane wahlala walinda abantu abantu bebhizi beye itolo beya kuphi impilo iqhubeka njengokujwayelekile abanye abazi nokuthi kukhona into ekuthiwa unowa abanye bayamazi kodwa bathi nanguhlanyoke manje usuyongena laphana kodwa asiboni vula abazanga kwaze kwafika uzamcolo wabakhukhula bonke abantu uyaqala imvula yana ngempela kwaqala kwaqheka amadola ngaphansi amanzi equbuka phansi abantu beqala mabebhayizela umkhumbu ufukulwa amanzi sekulate abantu abazange bazi kuyoba njalo nobuya kaJesu bayozumeka abantu abangakholwa thina esikholwayo uNkulunkulu akafuni sizumeke funa sazi mase sibone izimpawu uthi hoyi lezi zimpawu zokugcina lezi sibe ready kodwa futhi ufuna sihle si ready ngoba sazi kwazona izoqhamuka nini lezo zimpawu uthi ngalezo ikhathi kuyobe khona ababili besensimini besebenza side by side mhlamba indoda nomfazi mhlamba umfana nodadu wabo mhlamba abangani bayasebenzisana ensimini omunye athathwe abanye bathi ukuthathwa komunye kuchaza ukuthi uyobe thathwa ijudgment njengabantu bethathwa ikhukhula kodwa futhi ngenzeka ukuthi kuchaza ukuthi bayobe bethathwa ingilosi njengoba eshilo ukuthi uyoyikhipha zibaqoqe njengonowe ethatha umndeni wakhe ufake emkhumbini ewuvikela before kufike ikhukhula so kasinayisho ukuthi kuphi it can be either of those omunye ashiwe umnyelezo kaJesu ukuthi kuyohlukaniswa abantu be close to one another ningacabanga ukuthi niyohamba nobaba ngoba baba uyakholwa noma ngoba uma usindisiwe nathi ngeke phela shiye uma eseyo uNkulunkulu esemhlwitha uyoyishiya kanjani izingane zakhe hawu ma usithanda kabi uyokushiya ngalelo lana no nomngakho ma uyindoda engakholwa noma unkosikazi ongakholwa uyonhlukanisa uNkulunkulu babo bebabili besebenza kuthatha omunye kushiya omunye liyoba njalo lelilanga ilanga lokwehlukaniswa kwama relationships kokuphela kwendaba zemndeni uJesu ekhethe iphele emasini ethatha bangabakhe eshiya bangamazi ukuze ababhubhise ngakho lindani ngoba anazi ukuthi inkosi yenu iyakufika ngalopho suku awuvubalekelo verse 42 bazalwane uqeda ikhayos nobutatata ebandleni akekho waziyo makhona oqhamuka nedate mzibeni lo uhlanyo bakhona abaprofethi bamanga bazoloku beqhamuka akekho waziyo akekho ngathi unedate ngoba useqondanisa izinto ezithize wabona ukuthi kunini no one knows usho njalo uJesu ngakho singadadazeliswa abantu besetha ikhathi uthi kuverse 43 asifane nomuntu owaziyo ukuthi isela lizofika kodwa akaze lifika nini akalali umuntu mayazi kanjalo uhlala gade esangweni elokho eqalaza amawindi ngoba uzwela ukuthi isela liyeza nathi asibe abantu abaredi ngaleyo ndlela for kubuya kukaJesu. Number 10 okokugcina. AmaKrestu abaredi ngokuqhubeka amsebenzele uKrestu ngesikhathi elindile. Indlela yethu yokuba ready akusikhona ukuthenga amatende siyothola intaba ephezulu bese silokhu sibhekile emafini siqalaza ukuthi ubuya nini uJesu. I-readiness afuna sibe nayo yile esiyenza namhlanje yebhize ebandleni. Ukwenza imisebenzi yakhe, ukwenza lezi zinto asiyale ngazo, ufuna senze lokho until usuka abuya ngalo. Verse 45. Pho ubani oyinceku ethembekileyo nehlakaniphileyo, inkosi yayo eyibeke ukuba yengamele abendli yayo, ibanike ukudla ngesikhathi esifaneleyo na. Ibusisiwe leyo nceku, okuya kuthi lapho inkosi yayifika ifumane isebenza. Ngiqinisile ngithi kini iya kuyibeka yengamele konke enakho. Kepha uma leyo nceku embi ithi enhlizweni yayo inkosi yami isalibele bese iqala ukushaya iy'nceku ey'kanye nayo idle iphuze neyidakwa. Inkosi yaleyo nceku iyakufika ngosuku engalilindele nangehora engalaziyo inqamule kabili iyabela isabelo sayo kanye nabazenzisi kuya kuba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Usinikeze imisebenzi sonke njengomuntu ehamba eshiya enye yey'nceku ukuthi ibe in charge iphakele ezinye ngesikhathi esifanele. Ibusisiwe leyo nceku uJesu eyothe buya ifice yenza njengalokhu iyaliwe. UJesu ufuna ukusifica sibhizi bazalwane senze izinto athe azenze. Senza bafundi, sibafundisa ugcina konke siyale ngakho, sakha amabandla, shumayela ivangeli, siphila ubungcwele, sivuka siye emsebenzini, sibuya silala, sishadiselana, sizala abantwana, sonke siqhubeka ngaleyo ndlela.
Ufuna ukusifica sibhizi ngale zinto asiyale ngazo uJesu, singabi neparalysis ye emye hysteria yabantu bethu uJesu uyabuya bese beyeka ngisho ukusebenza. Uthi kodwa mayifica inceke engathembekile kuyoba nokwahlulelwa, uyoyisika kabili ayilahle nabazenzi sobekhulumile ngabo chapter 23 ethi bayolahlwa esikogweni. Ukhuluma ukuthi abazalwa nembumbulu abayothi ngoba inkosi babone ngathi delayile bese beyaqala beyadlala baphile nabantu abangakholwa baphuze badle neidakwa, okuchaza nje abantu abambi iyofika ibanqamule kabili, okuchaza ijudgment embi ibabulala, kuyoba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo ngalelo langa. Ngakho thina asihleze siredi ngokuhlala la uNkulunkulu afuna sibe khona. Masicabange ikhadi zokugcina, into uNkulunkulu afuna siyenze ilendi testament elisha lisiyala ngayo, asibeni busy ngakho lokhu uNkulunkulu athi asikwenze. Amen. Asimini lana ke namhlanje.